kanda mwini Kisha na muuliza Sema unataka nini Kama mimi nipo ndani Ndani chakula twende mezani Nilishe nikulishe hani Na si utani Kama mimi nipondani Chakula twende mezani Nilishe nikulishe hani Oh hani Twalisha na si utani Nimeocha boza nini Afamu onigani
Na oni